to me, shook it with the band.
Gina Fun, Shay, Nani Kofit, it is so right. Nahang, Kazibi, Kutadani Mino Donga, Maloya Faith, Wana Dani Fun in Dawagonga. I'm the shit till if you move bongo, na feel to this put a penduk and it's too soon. Na bring how down, so I pick a simu tena. Please only the beat, put a new king tena. The ladies, they make they wanna see me. Nivile niko mbele kama deep. First class on a level, wanga niko fit. Na ref 45, soka hawa ndo the seat.
That's true.
Sija anza na wanyonge washa hema. Sija coke na mafala washa sepa. Niko my fan, pe the rap flow mash. Na chana na the rest, wako bangi mnazi. Sina time kumechapa manzi. Nataka vitu fresh kwa kwa vital waze. Niko form shooter, dani niko daro. Mapas nime flex, kimistari mino mason. Wanadai adi kunifunga macho. Watashchuka sana buda nikijenga macho. Ha! Nipeleke pole pole, come slow. 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 Tume kam sana, poli kwa naraka basi chunge kam chana. Tume kam sana, poli kwa naraka basi chunge kam chana. Nipeleke pole pole, come slow. 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 Tume kam sana, poli kwa naraka basi chunge kam chana. Come sana, only kwa naraka basi chunge kam chana.
Jesus in this, what are you around me? Wana nita crisis here. Nikitaka napata mie, pole pole nikaribie. Usiniache nikwambie,
ndio za kuwea chia fiber.
Nikitaka napata mie, pole pole nikaribie. Usiniache nikwambie.
Nipeleke pole pole, come slow. 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 Tume kam sana, poli kwa naraka basi chunge kam chana. Tume kam sana, poli kwa naraka basi chunge kam chana. Nipeleke pole pole, come slow. 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 Tume kam sana, poli kwa naraka basi chunge kam chana. Kam sana, poli kwa naraka basi chunge kam chana. Shake it, them super, ana impress. Sura haga na kiuno, buda boss zote fresh. Ana miaka ka 20 na vision 2030. Lakini bado, ana randa randa.
Wamekondoa macho zao kama kundu wasa. Wajeki, hilo kitu inaitwa bukwa. Chezi, hile kitu inaikuwa ni kama na shangaza. Ama ninafanya miliza wewe.
While I am looking for money, spend my money. This month he looking for money. Get some money while I am looking for money. Spend my money. Rich man still looking for money. Get some money.
Nipeleke pole pole, come slow. 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 Tume kam sana, poli kwa naraka basi chunge kam chana. Tume kam sana, poli kwa naraka basi chunge kam chana. Nipeleke pole pole, come slow. 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 Tume kam sana, poli kwa naraka basi chunge kam